Sidra music. Bulungi, nenda kukoma bulungi, mukwano njagala bulungi, atenga nokufuma nze fuma bulungi, omukwano tuguzanyisanga, kufunanga kweyagala tumugalabanja, ebyaffe ntegekoza Katonda, kyovola babye tweyagala kizibu bisanga. Yes, I'm deep in love, naye atenda kunjagala njagala nnyo, ebyaffe binyuma nnyo, twana abalavu kati tuli muloko. We have a trending couple, but to love it, to be gone, but to reporting a call, we love what we did it. Kwogela kweyetege sokuloga yolage sabija kudibirira omukwano teguzanyisanga ufunanga kweyagala temugalabanja ebyaffe ntegekoza Katonda kyovola babye tweyagala kizibu bisanga. Yes, I'm deep in love, naye atenda kunjagala njagala nnyo, ebyaffe binyuma nnyo, twana abalavu kati tuli muloko. Kamwagale.